Just before we bring the word of the Lord, I'm going to, you know, interpret for him. And we were able to scan, you know, some of the pictures of Pastor Nyongesa's church and where they worship and some of the people. And we tried to put it in PDF, so it may not be very, very clear, but I'm going to ask Sister Lorraine, oh, they're already there. Okay, and then we'll give Pastor to explain to us what, you know, where it is. I know it's not very clear. Can you put on the lights? Maybe we'll be able to see well.
Hallelujah. Habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Muko wazima. So nipungie kidogo. First of all, nataka nishukuru Mungu.
I want to thank God.
Kwa ajili yenu.
Because of you.
Wala ambao mnaona.
Some of you who can see.
Na ninashukuru Mungu pia wewe umekuja.
And I thank God that you've come.
Na hata wale ambao wananisikia kama wako nje.
Even those who are listening to us on the fellowship area.
Huu ni mwanzo.
This is the beginning.
Wa kanisa.
Of the church.
Na we don't despise the humble beginning.
Na sisi hatupuuzi mwanzo mdogo.
You can see how the walls are very wonderful.
You can see ndio.
In the spiritual realm, those are the walls of fire.
Katika ulimwengu wa kiroho mnyi mnaweza ona makuti, lakini hizo ni walls za moto.
No demon of every caliber can penetrate there.
Hakuna pepo anaweza kuingia hata mkiona kama kuna mianya.
That church, the way it started, hiyo kanisa vile ilivyoanza,
how that church started,
haikuanza hivyo.
It didn't start like that.
Hiyo picha yenye unaona,
that picture that you see,
ni ya mwaka uliopita tarehe 20 mwezi wa kwanza 2013.
It was in January 2013.
Na hapo tulikuwa tumeenda miaka karibu 4.
And there we were about 4 years.
Not 4, mitano.
Almost 5 years.
Not mitano, sita, pole sana. Sita, miaka sita.
6 years.
Yes.
Yes.
Na hiyo kanisa unapoiona hivyo,
and that church as you see it,
haikuanza hivyo.
It never started like that.
Kuna benches.
There are some benches.
Ambazo zilikuwa hapo 4.
There were only 4.
Hiyo kanisa ilianza na pastor.
That church started with a pastor.
Na malaika.
And angels.
Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit.
Na Yesu mwenyewe.
And Jesus himself.
Na hizo benji unaziona hapo.
And those benches.
Hakukuwa na mwanadamu anazikalia.
Nobody was sitting on them.
Lakini ilikuwa by faith.
But it was by faith.
Na watu unaona wanakaa hivyo.
And when you see people sitting there.
Sasa ni hatua kubwa.
So that's a very big step.
From nothing.
From zero.
To where you can see.
To mahali mbapo unaweza ona.
Or from the grass.
Oh, kwa nyasi.
To the grace.
To grace. Neema.
Unapoangalia watoto.
When you see those children.
Huyo ni mtoto wangu msichana mwenye amekalia mbele huyo wa namba 2.
Oh, that number 2, that's my daughter.
Mwenye anaangalia kama mimi huyo.
That who looks like me.
Tazama, niruhusu nikuonyeshe kidogo.
Allow me to show you.
Huyu ni mtoto yatima.
That is an orphan.
Hata huyu na huyu.
The other one and the other one.
Na huyu na huyu.
Yeah.
Alafu huyu ni kijana wangu mdogo.
That is my young boy.
Alafu huyu ndio kijana wa kwanza.
That is my young son.
Na msichana mkubwa alikuwa ameenda shuleni.
And the eldest daughter had gone to school.
Sasa hao watoto mimi mwenyewe nimesimama nyuma.
So these children I'm standing behind there.
Na huyu ndio interpreter wangu.
And that is my interpreter.
Kwa hiyo kanisa yenyewe unaona.
In that church that you see.
Bwana ametusaidia.
The Lord has helped us.
Kwa wingi wa watu saizi sasa wameanza kufika 200.
So we are about 200 people.
Hapa unapoangalia,
where you see now.
Huyu ni pastor mwenzangu nilimuita hiyo siku.
This is a pastor friend of mine, I called him that day.
Akuje
so that he could come.
Ahubiri.
So that you could come.
Kama vile mimi nahubiri hapa.
Just like I'm ministering to you guys.
Tunaelewana? Haya, angalia mimi mwenyewe nimesimama kwa mlango.
And I'm on the door.
Ninataka kuangalia watu wanasikia vizuri hilo neno.
I want to see whether people are responding to the
watu
word.
Watu wenye wamekuwa hapa wameona nikiwa makini sana. Mtu ukijaribu kufanya maneno anasema sikia kwanza.
So the people in my church know that when I want them to be attentive to the word. Even here, my main, it's not, don't think that I'm really against when I call on you. I just want you to listen to the word. How many people have I told? How many people have I told, please?
No,
that one has lifted
up.
I want everybody to be attentive because there's a reason for that word.
Amen.
Amen.
Sasa unaona hii keyboard.
So you see this keyboard?
Hii keyboard mwenyewe nilitoa shilingi 15,000 kwa mfuko yangu.
I paid 15,000 for that keyboard right there.
Nikaenda nikanunua hii keyboard in PS175.
Yes, that is the model number.
Alafu nikanunua viti vinne na huyu ni polisi, askari wa Kenya.
And that is a policeman.
Tulianza naye kama akiwa constable.
We started with him when he was a constable.
Alikuwa polisi wa kawaida.
He was just a regular cop.
Alikuwa na saluti wakubwa wake.
Yeah, he was saluting his superiors.
Tukaomba naye Mungu akamuinua akamuingiza kwa corporal.
So we prayed with him and God elevated his status.
Na akasema, pastor, bado sijakufa roho.
And he said, I've not really given up.
Akasema, nataka kuongeza vitu vingine.
I want to add a few seats.
Alafu pia nataka kusimama na hii kanisa kabisa tuhakikishe plot imenunuliwa.
And I want to stand with you so that this plot can be bought.
Nikamwambia kwa hilo peke yake.
And I told him, just because of you saying that,
ukue sergeant.
May the Lord make you a sergeant.
Sasa hii ni sergeant.
Now, right now he's a sergeant.
Nilienda nikawa huko.
So I went there.
Siku ya yeye kupewa usajeni mimi ndio nilikuwa ninamuombea.
When he was being made a sergeant, I prayed for him.
DC mwenye alikuwa anawapeana hiyo cheti.
The district commissioner who was commissioning him.
Aliambiwa, pastor yuko hapa, la kwanza ninataka nimrecognize.
And he said his pastor is here and I would like him to be recognized.
Kumbe DC pia naye alikuwa ameokoka.
So even the DC was born again.
Akasema mtu wa Mungu kuja.
Akasema he said man of God come.
Mimi na ufupi wangu nikajipeleka.
So me, I went there.
Maskari ni warefu lakini mimi ni mfupi lakini nikawa pale.
There were tall policemen but I was short in there.
Sasa tukaanza kutembea na DC.
So we started walking with the DC.
Alafu mimi nikiwa namwasilisha huyu askari huyo.
And I was representing this policeman who comes to our church.
Wacha nikuambie, Mungu aliweka kitu kidogo ndani mwangu, kitu kidogo.
Let me tell you, God put something little in my heart.
Nikinena tu hivi na Mungu anasababisha.
When I speak, things happen.
That is how God did.
That's how God did.
Na sasa angalia hii church. Songeza juu kidogo.
Just put it up.
Okay, ngoja. Hii keyboard.
Oh, this keyboard.
Tuna hii sasa iko peke yake.
So this is the only keyboard.
Inapigwa tu na sisi tunachapa makofi tukiendelea kupiga, maana hakuna amplifier. Hakuna chochote, inaendelea tu.
Yeah.
Na siku nyingine tunaweza kwenda kuomba kama amplifier kama mtu anachezea anga muziki, tumlipe shilingi 100 tuchezee huko Jumapili.
Oh my God. So sometimes we know go rent to some DJs to give us a small amp so that we can really pray with it.
Ukisonga mbele utaona tumeomba speaker pia.
We also asked for somebody to give us a speaker somewhere.
Enda tena.
Go back. Maybe it is in another file.
Endelea tu. Okay, wacha tu. Hii ni kanisa. Angalia hii kanisa vile iko, very wonderful.
So that church is wonderful.
Hapa hii, okay, speaker ndio hii tuliomba mtu.
Oh, that is the speaker that we
sasa tumeomba na kaile kaka arm.
So with a small arm.
Sasa ibada imekuwa sawa sawa sana.
So the gospel is really going so good.
Praise the name of the Lord.
Praise the Lord.
Sasa hapa.
So here.
Hii ni 2010 na hii ni mwezi wa 5 2012 mwezi wa tarehe 13.
As you can see there.
Unaona?
Mm-hmm.
Eh, ni 2012 mwezi wa 5 13. Hapo nilikuwa nahubiri.
There I was preaching.
Au unaweza kuona kuna wamama waje hapa, hata siwezi kuonyesha wote maana hii kanisa ni kupana hivi. Huko haionyeshi, na sasa wameonyesha hapa katikati.
Mm-hmm.
Sasa hawa unawaona hawa.
So you see these people.
Hiyo ilikuwa ni Jumapili.
This was on a Sunday.
Na kanisa ilikuwa imekuwa packed.
And the church was completely full.
Inje kuna watu wamekaa inje sasa.
Oh, outside there were other people too.
Hawana mahali pa kukaa.
And they didn't have anywhere to sit.
Wacha nikuambie kitu kingine tena.
And let me tell you something else.
Hiyo wakati tu kuwa na uwezo hata kununua picha.
That time we didn't even have money to pay a photographer.
Yes, sasa huko inje hatukuwa na uwezo wa kupeana pesa watu waangalie wapige picha walio inje.
We didn't even have money for people to be taken on.
Tuna shida mingi ambayo ni mzuri nataka tununue viti tunataka yani watu hapa Mungu akuja aleta watu wa Mungu.
We want God to bring people.
Sasa pesa tunafanya tunaangalia ni pesa itatumika kivipi.
So we when the little money we get we check to see how we are going to use it.
Nafikiri wananielewa.
I hope you are listening to me.
Okay. Sasa
now
wakati huyu ndio interpreter wangu.
This is my interpreter.
Yeah, hana koti mimi nina koti.
That is Pastor Tony there.
Sasa mimi okay, sawa. Okay. Sasa hii kanisa ilipoanza ilikuwa imeanza kwa rent mahali ambapo hakuna chochote. Mimi ndio nilipa, nikafanya bodaboda nikalipa 450 kulipa rent.
So Pastor is saying, you know, how many of you know bodaboda? Those bodabodas are bicycles that you ride. Pastor had to ride that bicycle in order to pay the rent for that church.
Baada ya hapo,
after that,
nikalipa miezi 9 lakini hakuna mtu aliyekuwa kwa hii kanisa.
I paid for 9 months and still there was nobody in that church.
By the way, sikupigwa picha kwa ile zingine.
So I never didn't take a picture on those other photos.
Sasa hii wakati unapoona hapa tulikuwa tumeomba na mzee mmoja, Mungu akaponya yeye.
So this one we prayed with one person that God healed and we were praying with him.
Huyo mzali kuanga na ulcers.
That man had ulcers in his stomach.
Lakini nilipoguza yeye Mungu akaponya.
But when I touch his ulcers he got healed.
Nampa Mungu utukufu.
And I give God the glory.
Alafu akasema pastor, hii mambo ya kukaa kwa rendi hapa.
And he said pastor, these things of staying here.
Sasa kuja ni kuonyesha iko plot yangu hapa. Mjenge hapa structure.
Come and build, you know, a church in my plot here.
So we went there nikatembea wakanipatia miti watu wananipatia tu miti. Grace so, was more.
There was more grace. It's like it was in the Old Testament people started giving me timbers.
Alafu tukajenga hii structure tukaweka hii majambi. Hii majambi yenye unaona iko mbaya mbaya ilikuwa juu.
Hiyo
ilikuwa iron sheets.
So these things, the walls that you see were iron sheets.
Are you getting? Yes. Sasa tuliendelea kuomba hapo hivyo Mungu akiwa sasa ameleta hao watu.
So we started praying with these people when God brought them.
Sasa tulipokuwa kwa worship siku moja.
So one day when we were in the worship,
tulikuwa tunaabudu Mungu kwa mioyo yetu yote.
We were praising God with all our hearts.
Sasa mtu mmoja akaingia kwa nyumba.
So one man entered the house. The church.
Akaangalia vile nafikiri vile aliingilia akaangalia.
So when he came he looked.
Anaona watu wako very serious na Mungu wao na.
And he saw these people are serious with their God.
Baada hapo huyo mzee aliniuliza swali moja baada ya ibada.
So after the service this man asked me one question.
Aliniuliza pastor.
He asked me
mabati pastor. Yenye inatakikana hapa ni ngapi?
He asked the iron sheet that you need. How much is it?
Alafu na misumari.
And nails.
Nikasema hii mabati structure tulipima ya 34 iron sheet. Hiyo mabati ya 10 inaitwa mita 3.
Yeah, 3 meters iron sheets.
Nikasema tunataka 34.
We need 34 iron sheets.
Alafu na misumari kilo 10 ya mabati.
Yeah, and 10 kilos to nail down the iron sheets.
Alafu akaniambia nimesikia.
So he said, I heard you.
Kuna lingine?
So he asked, is there anything else?
Nikasema mabati ndio tulikuwa tunataka.
And then the pastor said we just needed the iron sheets.
Meaning alikuwa anamaanisha kama ninaweza kuwa nimepiga na chini ile maana aliona 34 ni ya juu lakini ya chini sikuwa nimemueleza.
So I didn't tell him what we needed on the sides but I just told him that's all we needed the roof.
Our problem was just up.
You know our problem main was up.
Sasa mwingine akamuuliza pastor suseme na ya chini akasema ah pastor amesema yenye alikuwa anataka.
So this man said, oh, you know, pastor just said, I asked him whether he needed anything else. He said, I just needed the roof.
Hapo nikaelewa mtu akikuuliza jambo inatakana uelewe vizuri. Kweli nilikuwa
nahitaji. From that time I understood when somebody asks you what you need, you tell them exactly what you need.
Mabati yakakuja tukaweka juu.
So the iron sheets came, we put them on
top. Tukaendelea na shida yetu ya chini.
And we continued, you know, with our wonderful wall.
Sasa ukiniuliza unataka nikufanyie ninaweza kukuambia kila kitu kwa sababu nilijifunza hapa.
So if you ever ask me what I need, I'll tell you exactly what we need.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Tumeshughulika na hiyo plot, tumechangia mpaka imefika zimebaki 22,000 ikumaliza hiyo plot.
So we have done so much. We are almost done. He sold for us the plot. We are almost done. 22,000.
Tunashukuru Bwana Mungu.
Amen. We thank
from
God.
Nothing to where we are.
From nothing to where we are.
Sasa.
Now.
Wacha ni unaona sasa hapa vile watu wamekaa.
So you see where people are seated.
You can watch the benches now.
Those are benches.
Naona wewe unaweza kukaa hapa.
Can you sit on those benches really?
Na hii chini watu wanalalanga hapo chini wakipiga duru wakisema Mungu sikia mimi.
There are people lay on their prostrate on the floor and they cry out to their God.
Lakini hapa nilikuja nikasema hapa ukilala ni mzuri.
But I said this is my bed. This
hapa
is like
nipatia blanket ninalala sasa.
If you just give me a blanket I'll just sleep here.
Maana hapa watu wanalala hapa paka chini.
Because people sleep there on the floor.
Mungu kama mimi nataka unisikia nalala najichafua tu.
You know, I want you to listen to me. They just
people are very serious with God.
People are wamejitolea na Mungu.
Are you getting?
Unashika.
Sasa hiyo ndio maono ya kanisa. Saa hizi ukiniuliza pastor, sasa hii ni nini inaendelea huko, nitakwambia saa hizi mpango yenye huko huko.
So if you ask me what is going on, I can tell you what is going on.
22,000 tunataka tuilipe, tulete stima, maana tunataka tulete stima, hii viomba itakikani kutumika sasa bure. Sasa mikono saa ya mikono imeisha.
Praise the Lord. We are trusting God to bring electricity because you know we are going to buy some instruments and go with and we just want to use power.
Alafu mimi mwenyewe ni Mungu akisaidia hii mabati tunaenda kukava chini, tumebaki na mabati tena 34 kuipanua hiyo church, maana iko na sasa imeingia watu karibu 200 na kitu.
So we want to expand the roof and the size because we are about 200 people now.
Sasa hii vile nilikuja huko, hii kanisa imemaliza, niko na 6 months kama niko huko.
So this has been 6 months since I came.
Sasa huko kimefurika.
So I know things are just going
furika na maji kushinda imevuka kingo.
Oh, maji imevuka kingo.
Eh, yani wanasema namna gani kwa kizungu?
Inasema the floods. Huh? Is overflowing.
The church has overflowed.
Sina najua sasa watu wamezidi.
Watu wanakuja paka wanasema sasa hao watu tutafanya namna gani?
Yeah, watu wameanza kuja mpaka wanaanza.
We have a good problem.
We have a good problem.
Are you seeing the good problem now?
Amen.
Is what we are trusting God.
That's what we are trusting God
for. So nashukuru Mungu video nimepewa tena.
So namshukuru Bwana kwa nafasi ambayo nimepewa.
Sasa ninaweza kupiganga picha wakati tunahubiri huko.
Oh, you have a camera now?
Ndio hiyo wanachukua sasa.
Oh, wanachukua, they are taking a camera so
hiyo ndio naenda kuchukuanga sasa, mtu anachukua na tunahubiri.
We'll be taking now a video and we'll be taking a picture now.
Sasa hiyo ndio maono ya kanisa. Tuko na mpango wa kupanua hapo na kanisa inakwenda kukua hapa zaidi ya watu 20,000. Hiyo ndio maono.
Hallelujah. My vision is having 20,000 people and I believe it.
Na naenda kufungua makanisa mengine, maana kuna wao watu sasa wengine wamekomaa wanataka kwenda.
And there are people who are mature enough, they want to go and start at their own churches.
Ninaenda na kuanza tu kufungua makanisa.
We start opening up churches.
Sitaitwa bishop.
I will not be called a bishop.
Sitaitwa tu brother Fred.
I'll be called brother Fred.
Kile kanisa zinaendelea mbele.
But the churches are going
on. Na Yesu anatukuka.
And the Lord is lifted up.
So
nafikiri and it's on YouTube.
Hii kanisa saizi.
So this church
iko na school hapo ndani, nursery.
It has a nursery there.
Sasa watoto wa hii kanisa wenye wajuwezi wengine sasa wanasaidika hapo.
So there are some people who are helped. That is their also their school.
Alafu wale wa mama wajane tunawasaidia kwa vile tunavyoweza.
And those that are widows, we help them the way we can.
Mfuko wa kanisa tunawaambia tafadhali muangalie huko kwa masilinia. Unajua tumekata vipande kwa pesa hii ambayo inatokanga kwa madhabahu.
So the money that comes as offerings and tithes, we have separated the monies.
Tunawasaidia kama tunaweza.
So we help them when we are able.
So Mungu amesaidia watu hapo kiwango chao.
So God has blessed people there in their own situations.
Hii church ni mzuri.
This church is good.
Unaona hii, usione kama naangalia hii church.
Don't think that I'm just telling you. This church is
one fine. Day when I was praying I saw something like a smoke in the church.
Siku moja nilikuwa nikiomba niliona kama moshi inatoka kwa kanisa.
Moshi imejaa kama
fog. You know, like smoke filled the church.
And when people were coming, to enter na mtu anasema nilikuja nimekuwa mgonjwa nimepona.
And I saw when people were coming sick in their sicknesses, they would go and they were
because the presence of God and the glory of God has come.
Because uwepo wa Mungu ulikuwa umejaa.
Sasa kazi inakuwa rahisi.
Kwa sababu kazi inaendelea, it is easy.
Maana sasa tumechoka kuweka mikono kwa watu, sasa tunataka Mungu mwenyewe ashughulie watu.
We are tired laying hands on people. We want people to, when they hit the church, they come and they get healed.
Na hii Bible yenye unaona hii.
And that Biblia.
Ndio hii.
Ndio hii.
Si unaiona vile imekaa?
You see it.
It is the one.
It is ni hii.
Ndio hii.
Ndio hii.
That is the Bible.
Uh-huh.
So hii Bible imekuwa na mimi muda mrefu kidogo.
This Bible has been with me.
So nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya nafikiri nimemaliza.
Yes, yes, that's good.
So that is how we are going. Wasiseme pastor amekuja hapo kusema ako na kanisa pastor. Sasa mmeona kanisa.
You know,
umedhibitisha mimi ni huyu.
So
this one is my friend pastor, me, I am the one. This one is the keyboardist.
So you have seen, this is my church. Don't say that I'm just a guy just
bring,
like that.
Bring another picture.
Bring another picture, Sister Lorraine.
This one is Pastor Fred.
This is Pastor Fred.
After 40 days of fasting, sasa ako kwa madhabahu.
Yeah, he's in the altar.
Jamaa huyu tumbo itakuja labda.
I'll not.
Na leo ninapotoka hapa kuanzia juzi ninaenda huko tena 7 days.
Yes,
I'll start. Kisa wapi kwa wepo wa Mungu ninasema sasa kila mpango mharibu mpango wenu sasa tunataka kwenda namna hii.
Yeah, we want to go like this.
That is how we want to do things.
Amen.
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 I think pastor unaweza kuongea kama uko na jambo lingine lakini hapo nimemaliza.
Oh well, we'll tutaongea after the service.
Hallelujah.
Yes,
now wacha tukuje kwa neno.
Thank you Sister Lorraine.
Thank you so much dada yangu.
Thank you my sister.
Niko na mambo ninataka kukuambia ambayo labda
there are things that I want to share with you
how to restore or repair the altar of God that was destroyed.
Jinsi ya kurekebisha madhabahu ya Mungu ambayo yameharibiwa.
Maana madhabahu kama hayajakuwa Mungu hawezi kushuka.
Because when we don't have altars, the Lord will never come.
Maana ya madhabahu ni nini?
The meaning of what is an altar?
Madhabahu inamaanishwa ni kiunganisho.
You know, an altar is a connection.
Very good.
Yes, sir.
Madhabahu ni kiunganisho.
An altar is a connection.
Kinaunganisha katika ulimwengu wa rohoni.
It connects with the spiritual world.
Sasa ni madhabahu ya Mungu na madhabahu ya Shetani.
So we have altars of the devil and altars of God.
So tunazungumzia madhabahu ya Mungu.
So we are talking about the altars of
ni
God.
Ni mahali palipoinuliwa.
It is a place that is highly lifted up.
Pana connect watu na Mungu wao.
And it connects God with his people.
So tunataka kuongea kuhusu Mungu kutengeneza madhabahu ya Mungu ambayo yaliharibika.
So we want to talk about the altars that have been broken.
Maana Mungu akitaka kushuka.
Because when God wants to come down.
Huwa anashukia mahali palipoinuka.
He comes down on a place that is elevated.
Mahali panaitwa madhabahu.
And he comes on a place that is called an altar.
Mungu hajawahi kushuka mahali ambapo hakuna madhabahu.
God has never come down on a place that there is no altar.
Na kama alishuka siku moja kama wakati wa Musa.
And if he came down in one day during Moses.
Alimwambia Musa toa viatu maana hapo ni patakatifu.
And he told Moses remove your shoes because where you're standing is holy ground.
Wakati wa Yakobo,
when during the days of James,
Yakobo naye alipokuwa akitembea akifika mahali panaitwa Bethel.
When James was walking near a city called Bethel.
Alipokuwa ametuma mke wake na ngombe zake kwenda kurudi kwao.
When he was sending his wife and his animals to go back to their home.
Baada ya kukula hati ya uzaliwa wa kwanza.
After taking all his inheritance.
Alikuwa sasa anarudi kwa Esau ndugu yake.
He was going back to Esau his brother.
Akatangulia kutuma wafanyakazi wake.
We're talking about Jacob, sorry.
Wanawake wake. Wake wake.
Yeah, his wives.
Na sasa watoto wake pia.
And his children also.
Na yeye mwenyewe akabaki nyuma.
And Jacob was left behind.
Sasa Bible inasema.
So the Bible says.
Usiku ulipofika.
When night was come.
Jamaa alipolala.
When he was asleep.
Aliota ndoto.
He saw a dream.
Ambia mwenzako aliota ndoto.
Tell your neighbor he saw a dream.
Eh, hawajasema.
Okay.
So aliota ndoto.
He saw a dream.
Akaona malaika wanapanda kwa ngazi na tena wanashuka.
And he saw angels going up and angels coming down.
Alipoamka asubuhi.
And it was when he woke up in the morning.
Akajenga madhabahu.
He built an altar there.
Na akasema hii.
And he said this.
Inaitwa Bethel.
This is called Bethel.
Nyumba ya Mungu.
The house of God.
Bethel inamaanisha nyumba ya Mungu.
Bethel means the house of God. Hallelujah.
Are we together?
Tuko pamoja.
Sasa sikiza.
Now listen.
Tunaongea kuhusu madhabahu ya Bwana yaliyoharibika.
We are talking about the altars that have been broken.
Ambayo yanamzuia Mungu asiweze kushuka.
The altars that would prevent God from coming down.
Na haya madhabahu tunapoanza kuyazungumzia.
And when we start talking about these altars,
tunataka tuelewe vitu vitatu katika first of all in the Old Testament.
We want to understand three things from the Old Testament.
Katika hekalu la wakati wa Musa,
in the days of Moses,
Mungu alimwambia hekalu ile likaweza kuwa na behewa tatu.
The Lord told him that our temple has to have three sections.
Yes, very good.
Yes, sir.
Ah, kumbe unanipata bwana. Patie pastor makofi sasa.
Glory to Jesus. Hallelujah.
Kiswahili alikuwa amesahau lakini anakamata sana.
Nitakuja kuwa muinterpreti wako huko Bondia.
Utakuja?
Nitakuja.
Kuja na mimi nitakuwa wako wa Kiingereza.
Oh, asante. Asante.
Sasa sikiza.
Now listen to me.
Mungu alikuwa amepartition kwa tembo yake mahali panaitwa outer court.
God had partitioned on the temple section moja ambayo inaitwa ni sehemu ya nje
ama behewa la nje
or the outer section.
Alafu kuna mahali pengine panaitwa patakatifu.
And there was a place that was called the holy place.
You understand me?
Do you understand?
Alafu kuna mahali pengine palikuwa pamekaviwa na pasia panaitwa mahali patakatifu pa patakatifu, holy of holies.
And way in front there was a partition also that was called the holy of holies.
Kuhani angeingia hapo mwaka mmoja, siku moja kwa mwaka.
A priest would enter there once a year. Hello.
Sasa anapoingia huko alikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vina anakuwa navyo.
So when he entered there he had things that he carried with him.
Mungu asifiwe sana.
May the Lord be praised.
Fungua nami kwenye kitabu cha Exodus 28.
Let's go to Exodus 28.
Alafu tuanzie hapo kidogo.
And we start from there. Exodus 28. Yeah.
Oho. Lakini wacha mimi pia nafungua yangu niangalie ngi maana zinaenda Afrika.
Ni kweli. Haitakuwa huko. I want to get used to my Bible. This is not going to be there.
Okay. Kuna mahali katika Bible.
There's a place in the Bible.
Kuna kitu kinaitwa ephod.
There's something that is called ephod.
Alafu kuna breastpiece of judgment.
Na kuna inaitwa nini? Chepeo ya wokovu.
Breastpiece of judgment.
Okay, chepeo ya hukumu.
Okay, kulikuwa na kamba kuhani alikuwa anakuwa naye.
Oh, there was a rope that the priest had.
Alafu hii kamba, for example, let me just explain in English, okay?
Yeah.
Breastplate of judgment, the 12 precious stone, each engraved with a tribe name colorful and ornately. Displayed of Aaron, representing or representative role of intercession. For the tribe before the Lord, the breastpiece was to be secure, fastened to the ephod, so as not to come loose from it. And thus to speak of the ephod after this was done would be to speak of the whole ensemble. Mm-hmm. Are you getting now? Mmepata?
Did you get it?
Or I return? Nirudie. Pastor, wewe unajua kusoma Kiingereza haraka. Soma au asikie. Okay. Mimi nikuje kwa Kiswahili yangu.
Okay. Unataka nisome 28 hii hapa?
Soma this explanation so that I may understand.
Okay.
What is the meaning of breastplate, ephod, and also Urim and Thummim.
Okay.
I'm coming kwa kitu ingine ambayo inaitwa Urim na Thummim.
Okay. Now listen to what it says. The ephod. Whenever Aaron entered the sanctuary, he carried with him on his shoulders the barge, and the engraved stones that were representatives of the 12 tribes. That was the ephod. Mm-hmm. Now, chapter 28, 15 to 30, this is the breastplate of judgment. This is what it is. The 12 precious stones, each engraved with the tribe's name, colorfully and ornately displayed Aaron's representative's role of intercession for the tribes before the Lord. The breastpiece was to be securely fastened to the ephod so as not to come loose from it. And thus to speak of the ephod after this was done would be to speak of the whole ensemble.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Sasa kuhani mkuu Haruni.
So the high priest Aaron,
angeingia huko mahali panaitwa patakatifu patakatifu.
He would get into the holy of holies.
Hapo mahali palikuwa panaokopesha sana.
That place would be completely holy.
Na angekwenda kule hiyo na hizo vitu zote wakiwa wamemfunganisha.
And he would go with those all those things that we talked about.
Na pia kulikuwa na kamba ambayo ilikuwa inaenda paka nje.
And there was a rope that was tied all the way going to the outside.
Ikiwa ameenda huko vibaya atakufa.
When he went there without having prepared himself
sasa,
well, he would die.
Watavuta hiyo kamba.
So those people who would be outside would pull.
Anafanya namna hiyo wataelewa yuko hai.
So when they saw the rope moving, he would know that he's still alive.
Hapo hakukuwa mahali pa kuingia fua.
That place was not a place you'd just get anyhow.
Ni mahali pamejaa utukufu wa Mungu.
It was a place full of God's glory.
Na pia sanduku la agano liko pale.
And also the Ark of the Covenant was there.
Na pia Biblia inasema kwamba meza ya kulikuwa kumewekwa na sanduku pale ambapo kulikuwa na mana ambayo Mungu alikuwa amewaambia wa Israeli waende waichukue kwenye kiwanja.
And there was also a structure that contained the manna that God gave to the children of Israel.
So wacha nikwambie pale mtu angeingia mara moja.
So inside there only once a year one person would get in.
Na kumbuka sasa ako na breastplate of judgment. Ambayo imekuwa na mawe 12 ambayo ina present 12 tribes of Israel.
And as he got in, he had a badge that had ornaments that the 12 ornaments that represented the 12 tribes of Israel.
Sasa alipokuwa akiingia pale ana represent wale.
So when he got in there, he was representing those people.
Jina la Bwana libarikiwe.
Praise be the name
ninakuja,
of the Lord.
Ninakuja.
I am coming.
Na kama mtu angekosa.
And if there was anybody who missed.
Ilikuwa maana ya Urim na Thummim.
It was because of Urim and Thummim.
Wanaenda kuingia from that.
They were going to inquire from the Lord.
Kujua kama Bwana anakubali kama Bwana hakubali.
To know whether the Lord wanted it or
kama
he didn't want it.
Kama Bwana atakubali basi watu wataupona.
If the Lord wanted it or willed, people would be healed.
So katika hekalu la mwanzo lilikuwa na mambo yote imekuwa sawa sawa.
Oh, so in the Olden Testament there everything was in order.
Sasa ni mahali patakatifu patakatifu ni kwa nini?
Yeah, so the Holy of Holies was what?
Uzuri wameweka. Hallelujah.
Hallelujah. Hey. That is the
sasa,
what you're talking about.
Ndio huyo.
So that is the high priest.
Kuhani angeingia fua.
So the high priest would not get in there.
Mavazi yake yalikuwa kwanza yamekuwa dedicated.
His garments were dedicated to the Lord.
Na amekuwa consecrated pia.
And alikuwa amewekwa wakfu kwa Mungu.
Ili kwamba anapoingia kwa madhabahu anafanana na pale.
So when he got into the altar, he resembles the altar.
Sasa nini maana ya patakatifu patakatifu ni nini?
So the meaning of the Holy of Holies is what?
Na maana pa patakatifu ni nini?
And what is the meaning of the holy place?
Na behewa la nje linamaanisha nini?
And the outer partition, what is the
behewa
meaning of
it? Behewa la nje ndio mwili.
But the outer partition is the body.
I expected amen.
Hallelujah.
Same at an outer court.
The outer court represents the body.
Amen.
Amen.
Now, patakatifu pana represent the soul.
And the holy place represents the soul.
Ala patakatifu pana represent roho, ndani ya roho yako, yani the spirit man.
Oh, then the holy of holies represents the spirit man.
Sasa angalia.
Now look at it this way.
Wale behewa la inje.
So the outer partition.
Hawakuruhusiwa kukanyaga huko.
They were not allowed to step in there.
Kama ni mvua inawanyeshea tu.
If it is the rain, it would come and just rain.
Kama wangeleta hapa hekalu lile mngeona vile ilikuwa inakuwa tendi hiyo.
Yeah, if we would see the temple height to look.
Hiyo ilikuwa imepewa watu wa mataifa.
It was given to the people of
the nation. Mvua ikinyesha wacha hiyo watu wange.
So when the rain came, let it.
Hata jua likaweza kuwachoma.
Even when they sand there.
Lakini ukipata neema kuingia patakatifu.
But if you got an opportunity to get into the holy place.
Kuna pia vile ulikuwa unaingia.
There was a way you would get in there.
Ukiangalia hapo kulikuwa na pia kulikuwa na altar. Alafu kulikuwa na bronze incense, kulikuwa pia na sacrifice ambazo zilikuwa zinafanyika hapo.
There was sacrifices, there was an altar, and there were sacrifices that took place in the holy place.
Sasa ninakutoa katika kitabu cha kutoka nikulete katika mua, sasa penye tuko.
So I'm teaching from the book of Exodus and I'm bringing you to our present state.
Hauwezi ukaeleza mambo ya kitabu cha Waibrania, ama kitabu cha Wagalatia, ama kitabu cha Warumi, kabla hujaingia huko kwa kitabu cha maandiko ya kutoka.
Yeah, it's very hard, difficult to explain the book of Hebrews, the book of Ephesians, having not gone to this topic that you are talking about right now.
So that you may understand how they were doing their service.
So that unaelewa vile ambavyo walifanya the
then after that you can connect yourself in the spirit now.
Now
That you may know what is the importance of the spirit man, and also what is the importance of the soulish man, and also the body. So when they speak about, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, give your body as a living sacrifice.
So wakati Paulo anasema na wahisi, ndugu zangu na dada zangu, toaeni miili yenu kama dhabihu zinazoishi.
Again. Na wasi wapendwa kwa sababu ya rehema za Bwana muitoe miili yenu.
I beseech you by the mercies of the Lord to give your bodies as living sacrifices.
Tell your neighbor, living sacrifice.
Tell your neighbor, living sacrifice.
The Bible says, offer your body as a living sacrifice.
Toa mwili wako kama dhabihu inayoishi.
Number one, bring your body to the altar.
So number one, nasema, leta mwili wako kwenye mahekalu.
Number two, it must be holy.
Na namba pili, lazima mwili huo uwe utakatifu.
Number three, it must be living.
Namba ya tatu, lazima iwe inaishi.
Not dead.
Sio ambayo imekufa.
Not dead in sin.
Sio ambayo imekufa katika
dhambi. Hallelujah, somebody.
Hallelujah.
Ah, sumpigie kwa Yesu makofi.
Pigie Bwana Yesu makofi.
You must present your body.
Lazima uweze kutoa mwili
huo. Holy.
Kama takatifu.
Something that is holy is something blameless.
Kitu ambacho ni takatifu ni kitu ambacho hakina mawaa ama madoa doa.
Church ya America ukiongea kwa hii mambo hawapendi.
Unajua hapa kuzoea ama ni nini pastor?
I think we tuongee tu.
Tuongee tu. Mungu ata
Mungu
ata
Mungu, Mungu wa America ndio Mungu wa Afrika.
Mungu wa America ndio Mungu wetu.
Tunakubaliana?
Tunakubaliana. Pigia Yesu makofi.
Aya sikiza.
Now listen.
Offer by the masses. You are given masses.
Yani umepewa wewe neema. Yani, si hata ni neema. Inaitwa nini? Rehema. Exactly. Rehema.
That you may offer by yourself, your body, a living sacrifice.
Ili uweze kutoa mwili wako kama dhabihu inaoishi.
Number one, it must be living.
Number ya kwanza ni lazima
not
mwili huo.
Not dead.
Lazima isiwe kwamba imekufa, iwe kwamba iko hai.
Something living is always in life.
Kitu ambacho kinaishi kila wakati kina uhai.
So the Bible says living sacrifice.
So Biblia inaishi, kinaishi.
It is dhabihu. A continuation thing.
Ni kitu ambacho kinaendelea.
You
yani,
must develop a habit of always doing.
Ni lazima kuwe na tambia hii ya kuendelea so kufanya hivyo. Ili.
So that.
Ili.
I'm coming. So that.
Mimi nataka niwaambie hivi.
That you may be. That because so that you may have a good and also a pleasing service.
Ili uwe na huduma ambayo inafaa mbele ya Mungu.
And the Bible says this is the service.
Na Mungu, na Biblia inasema hii ndio huduma.
Na pia inasema kwamba mali pengine hii ndio worship.
And na hii in another place it says kwamba hii ndio ibada.
Amba inakupeleka.
That is acceptable.
I want to read with you first of all Romans. Oh, Barbas. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God.
Mimi nawasihi kwa neema za Mungu,
to present
za Mungu.
Your bodies.
Mkatoae miili yenu.
A living sacrifice.
Kama dhabihu inaoishi.
What to present?
To present nini? Tuweze kutoa nini?
Our bodies.
Miili yetu.
God is so concerned with our bodies.
Mungu anajali sana miili yetu.
The way we walk, the way we do things, God is concerned.
Vile tunavyotembea, vile tunavyofanya mambo na miili hii
yetu. Ukisoma katika kitabu huko kutoka.
Huko kitabu cha Exodus.
Mungu alikuwa amekataa hii mambo ya tatu.
Mungu didn't want hii maneno ya kuchora chora.
I'm sorry nikikwambia mambo ya tatu kama umeweka wewe sikia tu.
If I have told you, if you have done it, don't worry, listen.
Mungu alikuwa amekatana na hii mambo ya tattoo.
God did not want those things of tattoo.
Because tattoo ilikuwa inapresent miungu mingine.
Because tattooing your body represented other gods.
Ilikuwa inakuingiza kwa maagano ya damu na miungu.
It got you into relationship or covenant with other gods.
Na hilo ndilo jambo mpaka leo shetani analifanya kwa watu lakini hawaelewi.
And that's some of the things people do and people don't understand.
Lakini watu wanataka tu pokea baraka.
Yeah, people just want to, this is what people want to hear, receive the blessings.
Lakini Yesu akikuja anakuona naona wewe haujakuwa sawa.
But when Jesus comes and finds that you are not really right.
Tell your neighbor God is concerned with your body.
God is concerned na mwili wako.
Absolutely.
Absolutely.
Anataka huo mwili kwanza ukaweza kuwa presented on the altar.
He wants that body to be presented kwa madhabahu yake.
Na pale kwa madhabahu.
And on the altar, that is when God comes. And when he comes, there is it's
sasa,
like fire. On the altar, that is where a cow or a goat will be slaughtered and offered to God. When it happens when you barbecue meat?
What happened? Say it.
You say me. Ni nini? Huh? Choma. Simula bena choma.
Sema, ongea.
Hey, wakati kuna choma.
Speak something.
Speak.
When you burn a meat, what happens?
Smoke. There's
is
aroma.
Good or bad?
Is it sweet that smell or bad smell?
Bad or good?
Or it depends with the meat.
Can you? It depends with the meat?
It depends with what meat you're burning.
Sasa tunasema meat ya ngombe.
Tunasema, here we are talking about the goat or
mbuzi.
And meat. May the Lord be praised.
Hallelujah.
Hallelujah.
Sasa mili yetu,
so our bodies,
inakuwa represented part.
They are presented in
kwa madhabahu.
On the altar.
Madhabahu kutoka kitambo ilikuwa inajulikana wana offer sacrifice.
On the altar they used to give sacrifices.
Alafu wanawasha moto chini inachoma nyama.
And they would start a fire under it and they would burn the
alafu
flesh.
Alafu harufu mzuri inaanza kutoka.
And good smell would begin to go.
Bwana asifiwe.
May the Lord be
our
praised.
Our worship is a good smell.
Our worship ni kama manukato mazuri.
That is how we allow the spirit to search us and interact with us.
Eh, hapo ndipo tunaomba tunauliza Roho Mtakatifu atutafute na ili aweze kutuingiza.
Bless us and refine.
Yeye anakuja na tuosha na kutusafisha na kuturekebisha. Na tunaanza kutoa manukato.
Na Mungu anaanza kusikia manukato.
Na Mungu anaanza kunukia manukato.
Na Mungu anaanza kusikia manukato.
Na Mungu anaanza kunusia manukato.
Na Mungu anaanza kusikia aromic fragrance.
Anaanza kusikia manukato, kunusia manukato.
Kuna kitu inanuka.
Anasikia kuna kitu kinanuka vizuri.
Na anasema ninakubali hiyo harufu sana. Na anasema hiyo harufu ni mzuri.
He says the smell is good. Sorry Sister Lorraine. I am carried away. This is good. I have really apologized. So when you bring your body to the altar, the Holy Spirit is ready to pick it up. And he burns it. And he says, I want that kind of a lifestyle every day.
It's a continuation doing.
It is a process that continues every day. So that you can bring out a good aroma.
So tuendelee kidogo mwana.
So let... Let us continue,
I beseech,
my brother.
Okay, and be not... Okay, come down.
You went so far, Sister Lorraine.
Down, number one. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies.
I beseech, na wauliza, ndugu zangu, muweze kutoa mili zenu.
Tangazo maalum.
Special announcement.
Let a mwili up.
Bring your body here.
Tangazo lingine.
Another announcement.
Leta mwili wako Roho Mtakatifu achome tabia yako mbaya.
Oh, bring your body so that the Holy Spirit can burn your bad habit.
Tangazo la tatu.
That announcement.
Tamaa ya mwili kuondoke, Roho Mtakatifu lazima afanye kazi.
If there are the evil desires in your body, it has
sasa to be direct.
So I'm coming to you directly.
Anataka achome hii asira hii.
He wants to burn your anger.
Hii tabia mbaya hii ya kuangalia fua.
Yeah, these things of looking things down on the other, he wants to burn it.
Hallelujah.
He wants to burn
na
it.
Kichoma utakuwa mtu mzuri.
When he burns it, you'll be a good person.
Hautakuwa na anger.
You will not have any anger.
Maana wote wenye
anger issues. Because those who have anger, they will not enter.
Na wenye kuongozwa na mwili hawaingii.
And those that are being led by the flesh
in
will not
the
get
carnal
there.
Mind is enmity to God.
Yeah, because mawazo ya kimwili ni kinyume na mawazo ya Mungu.
We are supposed to give our body as a living
ni lazima tutoe mili yetu kama dhabihu inayoishi.
God may do something in our
life. Ili Mungu afanye kitu maishani mwetu.
To present a robust
ili tuweze kutoa nafsi manukato kwa ile mzuri.
That is now
na Biblia inasema hiyo ndio huduma inayofaa. Oh, glory. Hallelujah.
Present your bodies.
Toa mili yenu.
Hii mambo ya kupendeza watu haitakuwa kwa.
These things of pleasing other people, it needs
we are
to be burnt.
We are not supposed to please men.
We are not supposed to take care
of to kupendeza
mtu. Tunatakikana kupendeza Mungu.
Am I right?
Am I speaking it? Piga Bwana Yesu makofi.
If you can please the Lord.
Kama unaweza kumfurahisha Mungu.
Repetition zako utaona kama ni za maana.
Those things that you do every time, they will not be for nothing.
It is God who justifies.
It is Mungu ndio analeta hakimu hukumu. Sio mwanadamu.
Can I give you example?
Nikupatie mfano.
Hey pastor.
Hey mchungaji.
Mambo inakuja.
Hey man, wacha ikuje. Jesus. Itiririke. Ilete tunataka kuisikia. Yes sir.
Living sacrifice.
Yani kupeana dhabihu.
Mwili wako ukiendelea kila siku.
When your body continues every day.
Mungu anatoa tabia mbaya.
God removes bad habit.
Na unaanza kunukia Mungu vizuri.
And you start smelling very nice before the Lord.
Present your body a living sacrifice.
Present toa mwili wako kama dhabihu inayoishi.
Kwa njia nyingine Paul anasema sulubisheni miili yenu.
So in other words Paul is saying crucify your bodies.
Because when you crucify this man,
wakati unasurubisha huyu mtu,
this humor,
yani hii nyama ya mtu,
basi itaondoka.
Eh.
Let us do example you see.
Tufanye kwa mfano sasa hivi.
Unaona ukipiga makofi sana.
Ukipiga when you clap your hands,
mwili itaanza kusema ai.
You know the body was saying,
"Sulubeleke pole pole.
Oh, you're taking me so fast. I'm so feeling pain on my palms."
Ukianza kufast.
When you start fasting.
Siku ya kwanza inasema jamani unanua.
The body will say, "Do you want to kill me now?"
Sulubatia kwa baga king.
So give me just even something little.
Ukienda siku ya pili inasema jamani unanimalisha.
When you go on the second day, you say, "Now you want to kill me."
Kama wewe ni mtu ambaye unajua kuongoza mwili.
If you are the one who leads your flesh,
then utaambia mwili tena nitakunyima siku nyingine.
You will tell the flesh, listen, you have not done anything. We are going the third day.
Sasa tunaenda siku ya tatu.
So we go the third day.
Utaona siku ya tatu ukifast siku ya tatu ndio mwili ina surrendanga.
So on the third day when you are continuing, your body surrenders.
Ninasema I surrender.
Nasema I salute you sir.
Na inakufa.
And it dies.
Sasa mawazo yanaanza kuwa renewed.
So your minds begin to take over.
Can you renew something that is not defined?
Unaweza kufanya unaweza kufanya upya kitu ambacho siki akijafanya nini dunia hapo.
Can you renew something that is not defiled?
Oh, unaweza kufanya upya kitu ambacho akijaharibiwa.
I need the church to ask.
Eh? Nataka mujibu hilo swali.
Can you renew something?
Wewe unaweza kubadilisha kitu
that has not lost its value?
Ambacho akija kuwa na haina value yoyote?
What do you do?
Wewe unafanya nini?
When something loses the value, you do what?
You renew it. Wakati kitu akino kama vitu zako zimepasuka, wewe unazitengeneza.
Number 2, holy.
Number ya pili, takatifu.
Hapo. Mungu anaelewa kitu ambacho kinaweza kuzuia.
The Lord knows everything that can prevent
pastor,
us.
Watu watauliza na huyu pastor kila wakati na mambo ya holiness.
Yeah. Continue. Wacha
nikwambie ndio nitaswaga tu.
Yeah, I'll continue apo teaching
tu,
this.
Apo.
There.
Sema pastor anasema hapo tu. Maana ninaelewa faida.
Because I've known the prophet, the benefit.
Ninataka uende mbinguni.
I want us to go to heaven.
Ninataka umuone Mungu.
I want us to see God.
Because without holiness.
Because without holiness.
My brother sisters.
My brother and my sister.
Whether you look handsome?
Kama wewe
una beautiful?
Unaonekana ni wa kutamani.
Without holiness?
Bila mtakatifu?
No God.
Hatutaona Mungu.
Do you have your heaven?
Wewe una mbinguni yako?
Come on, do you have your heaven?
Wewe uko na mbinguni yako?
Do you have the hope of going in heaven?
Wewe uko na tumaini ya kwenda mbinguni?
Is there somebody who wants to go in heaven?
Kuna mtu anataka kwenda mbinguni?
Can I see with a show of hand?
Nione kwa mikono yenu.
If you don't want keep
kama hutaki weka tu mkono chini.
Because we are not forcing men.
Sisi hatukulazimishi.
Okay, praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Is there somebody who want to go in hell?
Kuna mtu anataka kwenda kuzimu na shetani?
We are here because we are heading where?
Tuko hapa kwa sababu tunataka kwenda wapi?
We have two destinations.
Kuna mahali pawili pa kwenda.
When it is not heaven.
Kama si mbinguni.
Then it is hell.
Basi ni kusimu.
And when it is not hell.
Na kama si kusimu.
Then it is heaven.
Basi ni mbinguni.
You still have the opportunity.
Uko tu na opportunity.
So the Bible says.
So Biblia inasema.
Without holiness.
Bila utakatifu. It is impossible.
And another thing.
Na kitu kingine.
Blessed are the pure in the heart. For yeah. They shall see.
Walio barikiwa ni wale wa safi ndani wa mioyo yao kwa sababu watamuona nani? Mungu.
So I'm not the one saying about holiness in the scripture.
Mimi nasema hivyo ni
sacrifice must be holy.
Acceptable kwa Mungu.
Amen.
Amen.
Let me come.
Wacha nije.
Holy acceptable to God.
Yaani dhabihu ambayo ni takatifu na inakubalika kwa Mungu.
Which is your spiritual service.
Ambayo ni huduma yako ya kiroho.
When we come here.
Wakati tunakuja hapa.
Mungu anajuanga kama tumeleta spiritual service.
God knows whether we bring a spiritual service.
Ama umekuja umeleta tu mavazi fashion.
Or you're just bringing your clothes with you.
Anaelewa.
He knows.
Kama umeleta nywele mpya ameelewa.
If you're bringing a new fashion of your hair, he knows.
Hey, hapo ni ngumu.
Ah.
Anaelewa.
He knows everything. Yeah, your neighbor, tell him.
God knows when you are here.
Yeah, the Lord knows who is here.
He knows how to judge the motive behind.
He knows, and I attitude
behind what you are doing.
Yeah,
the Bible says one day he will judge even our motives.
And the Bible says siku moja ataweza kwa kuhukumu kusudi letu.
The reason why you came here, he knows.
Sababu ya wewe kuja kwa ile mlango anajua.
Don't come because people are coming.
Wewe usije kwa sababu watu wanakuja.
Come because you want God.
Kuja kwa sababu unahitaji Mungu.
Come because you want to worship God.
Kuja kwa sababu unataka kuabudu
when
Mungu.
You know that,
wakati
no one hidi, shall tell you raise up your hand.
Hakuna mtu
because it is your responsibility
kwa
now.
Sababu ni
because you know what you are doing.
Kwa sababu unajua kile unavyofanya.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wacha tuende mbele kidogo sasa.
Let's go up, Sister Lorraine.
Number two. And be not fashioned according to this world.
Na musiige mambo kuigana na mambo ya dunia hii.
Ambia mwenzako hello.
Ambia your neighbor hello.
Naona wengine waseme. Simple instruction.
Simple instruction.
Unapofanya ukue disqualified.
Uh-huh.
That you can prove yourself arrogant.
Yaani kwamba wewe huwezi kutii mambo kanisani.
God can just give you a test.
Mungu anaweza kupatia tu
yeah. A man who was unajua huyu mjamaa anaitwa Naaman.
Naaman eh.
Alikuwa mwanajeshi.
He was a soldier.
Anajua mkubwa wa wanajeshi.
He was a commander in the army.
Anaelewa kupiga bunduki.
He knows how to take a rifle.
So unajua hiyo? Bomu anajua kurusha scud.
And he used to throw those scuds missiles.
Lakini alikuwa na shida.
But he had a problem.
Ukoma.
He had leprosy.
Lakini mtu alipatia ya advice ni kama msichana kafanya kazi.
So just a maid gave him my advice.
Huko kwa Israeli huko.
There in Israel.
Kuna nabii.
There's a prophet there in Israel.
Akikwambia tu jambo.
When he tells you something.
Ukifuata.
When you follow.
Hii ukoma mzee itakuondokea.
This leprosy will go away.
Basi mambo yakaenda paka kufikia kwa mfalme. Mfalme akasema akararua nguo akasema kwa nini unasema mimi ni Mungu? Ninaweza kutakasa ukoma.
So the prophet tore his clothes and said, "Why are you saying that? Am I God that I can do this?"
Asema hapana kuna mtu kwa hiyo inji yako.
And he said there's somebody in that country.
Huyo jamaa wameniambia anaweza hii maneno.
And he told me that that person is able to do this.
Basi nabii akaitwa.
So the prophet was called.
Akakuja akaambia Naaman.
And he came and told Naaman.
Hii mambo yako haihitaji mambo mengi. Sikuwekee mkono.
These things I'm not going to even lay hands on you. I'm not even going to pray for you.
Enda Jordan.
And go to Jordan River and dip yourself
seven times. Instruction symbol.
Yani hiyo ni maelezo tu
mafupi.
Ili ni wewe uonekane kama una kiburi.
Wewe ni mwanajeshi lakini wanakuambia uende kwa maji.
You are a commander but he's telling you to go into the water.
Wewe jamaa akasema hapana hiyo.
So this is
Sasa niambia kitu kingine.
So sir, he said, "Why are you giving me such an instruction?"
Mimi maji ya mtu mkubwa kama mimi nakaanga ule maji.
A whole commander you are sending to River Jordan.
Maji ambayo daktari wamepima vizuri ndio naoga.
So me I'm going to the water that has been purified by the city of Dallas.
Nabii akasema kama unataka kupona sikia kama hutaki enda.
So the prophet told him if you want to get healed you can do
manga wewe haiumi mimi.
Listen this. The leprosy is you that is eating, it's not me. So if you want to follow instruction, listen to me.
Praise the name of the Lord.
May the Lord be praised.
Hallelujah.
Bwana asifiwe.
Now listen.
Now sikiliza.
The time huyu msijana kama angekuambia jambo kubwa.
So that this is the man told you. If he told him, if he told you great things you could have had. But telling you, go remove your clothes if you want to.
Lakini ukiingia kwa mavazi wewe ingia.
If you want to get there with the clothes, just get in there.
Ingia ndani ya maji.
Get in the water the first time.
Mara ya pili.
Second time, get in there.
Wewe ukifanya hivyo wewe fanya tu vile nimekuambia.
If you did what I am telling you.
Mungu anamuondoa kwa ujemendari, anamweka chini.
The Lord is removing his commandership and bringing him low.
Tangazo maalum.
Special announcement.
Mungu haendi na program zako.
God does not go with the what
you think. Ndio Mungu.
He is God.
Na hata usiposikia anaitwa Mungu.
Even if you don't want to listen, he is God.
Hey bwana.
Hey.
Hata wewe usikatae ukikatae ufanye nini yeye bado amekataa kwa kiti cha enzi anaitwa Jehovah Mungu.
Whether he tells you to do things and you refuse, he is still on the throne.
Shiki na programu zako.
Yeah.
Yeye anasema ni wewe kusikia mimi.
He says you're the one who didn't
listen. Because I'm the boss.
Because I'm the boss.
I know you.
I know you nakujua. Nakujua kin.
Huyo ndio Mungu sasa.
He is God.
Huyo ndio Mungu wa America unataka wajue.
Yeah, that is the God that
Yo,
Americans need to know.
Chini.
That's why
si semeni nyinyi ni wenye kiburi nasema wale wengine.
I didn't say that any one of you has pride. I'm telling you the people out there in America.
Not you.
Not you. Thank God you're good. He has to come down. Praise the Lord. So when he agreed, he went.
Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano. Jamaa kaangalia bado kitu.
So he went the first time, the second time, the, up to the fifth time, he said, ah.
Ya sita.
And the sixth time.
And he said,
the leprosy
ya saba.
The seventh time.
Alipotoka.
He, when he came out,
ikawa kama mtoto mdogo.
The skin was like that of a baby.
Prophetic instruction.
Maelezo ya kiroho
makes you to humble.
Inakufanya
if you cannot humble, you miss.
Kama uwezi kujinyenyekeza, wewe unakutakosa mambo mengi.
Kuna mtu Mungu anaweza tu kumsaidia hapa apone.
There is somebody God can help them to get healed.
Labda pastor anasema tuinua mkono useme hallelujah.
The Lord say, the pastor might say, just lift up your hand, say hallelujah.
Na mazoea yako unasema.
Unasema sasa hiyo ni nini? Kwani hana kitu kingine anaweza niambia?
Una miss.
You miss your opportunity.
Flexible.
When God takes you this,
because
he's a good driver, he's a good pilot. Good word.
How to repair the altar of God.
Yes.
Lakini imekata. Najaribu kutafuta kurudi huku lakini imekata. Niendelee ama nilete ile?
Wacha roho wa Mungu.
Niendelee. Ni vizuri kusikia ya Mungu.
Yes.
Wacha tuendelee basi. Mm-hmm. And be not fashioned according to this what?
Na usiige mambo ya ulimwengu huu.
Sasa uliza jirani yako anakaa kama dunia.
Ask your neighbor, does he look like the world?
Muuliza dunia inakaanga namna gani ndio niulize jirani. Uliza bwana, uliza.
How does the world look like so that I know whether I look like the world or like God?
Ukiona kama unakaa kama dunia, mimi kama ningekuwa na wewe ningekuangalia nikasema wewe unakaa kama dunia.
If I was like you, I would tell them the truth. And if you're not like the world, I'll tell you looking good. Because I would know if you're going out there, whether you look like the world or like the ones in the Lord.
According to this world, but be transformed.
Lakini wewe ukabadilishwe.
By renewal of your mind.
Kwa kufanya upya mawazo yako.
In another way, they are saying your mindset should change.
Kwa njia nyingine nasema mawazo yako lazima yabadilishwe. Yabadilike.
Nia.
Nia lazima ibadilike.
Mungu anasema the minds of people are defined.
Yeah, inasema mawazo ya wanadamu imechanganyikiwa.
That is why it needs renewal.
Ndiposa inahitaji kufanywa upya.
Am I right?
Ni sawa?
Am I right? Renew your mind.
Yani fanya upya mawazo yako.
And you may prove what is the good.
Ukadhibitishe kilicho chema.
Three will of God.
Mambo matatu ambayo ni mapenzi ya Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
That you may prove.
Ili uweze kudhibitisha.
Or in another way you may test.
Ili kwamba uweze kuona.
To know what is good.
Kujua kilicho chema.
Acceptable.
Na kile ambacho kinakubalika.
And perfect.
Na kilicho kamilifu.
Three good will. When you renew your mind, you get those.
Wakati ukifanya upya mawazo yako, unapata mambo matatu.
Stage number one, you must give your body.
Namba ya kwanza lazima upeane mwili wako.
As you continue with that process,
na ukiendelea na mtindo huo,
it may become holy.
Itakuwa takatifu.
That will be your spiritual service.
Na hiyo ndio itakuwa huduma yako ya kiroho.
Then the Bible says that you may transform.
Na Biblia inasema ya kwamba uweze
kubadilisha. That you may not be fashioned according to this world.
Na usifanane ulimwengu huu.
But ye be transformed to your renewal of your mind.
Wewe ubadilishwe mawazoni mwako kwa kufanya upya mawazo yako.
The Bible inasema vile mtu anafikiria ndio anakuwa.
Biblia inasema however man thinketh, so is he.
Now ask your neighbor, how do you think?
Ebu uliza jirani yako, wewe unafikiria nini?
Kusa yeye, hapana ogopa yeye.
Kama
ni bwana yako unamwambia hello, sikia mzee. Uko vile mambo yako.
Kama ni bwana yako unamguza.
Usimuogope.
Don't fear your wife.
Bwana unamuogopa sasa hivi kwa nini na usiku mnakuanga tu pamoja? Tunamwambia tu.
What are you fearing and I know you really.
Bwana sisi tunajua. Yeah.
We know.
Sasa sikiza.
Now listen.
Sasa sikiza.
Listen to me.
Eh? Huh? Hey, this is very wonderful.
It's good.
Is it good?
Mm-hmm.
Mindset.
Mawazo.
Is the problem.
Ndiyo shida.
The way you think.
Vijinzi ambavyo unafikiria.
The imagination.
Mawazo yako mafikara.
Evil thoughts.
Mawazo machafu.
One. Thoughts plus evil imagination.
Mawazo na mafikara mabaya.
They are equals for wicked ways.
Yani hiyo inasawazishwa na mambo maovu.
Pastor, hii imekuchanganya. Thoughts.
Mawazo.
Plus.
Kuunganisha na. Ama ukiongeza.
Hapo umesema.
Ukiongeza.
Thoughts.
Mawazo.
Plus.
Ukiongeza.
Plus your. Yes. Thoughts plus imagination.
Mawazo na imagination mnasema nini na Kiswahili? Mnaelewa tu vile ninasema, si ndio?
Thought plus.
Lorraine ndio anataikana kusikia kizungu. Kwa
thought plus imagination, it is equal for wicked ways.
Yeah, mumesikia hivyo.
So your thoughts when are evil,
wakati
imagination are evil,
mawazo yenu yakiwa maovu,
definitely I see your ways are not right.
Mimi naona tu njia zako sio.
It is not the way to head to Dallas.
Sio njia kwenda huko Dallas.
The ways.
The
change
ways.
Your ways.
Badilisha nia za njia zako.
The Bible says there is a way that seems right to the eyes of the man.
Biblia inasema kuna njia ambayo inaonekana ni nyororo ama ni njema kwa mwanadamu.
It is end.
Lakini
end.
Lakini mwisho yake
is dead.
Ni kifo.
Kuna vitu vingine unalambanga ni mzuri.
There are things that you take and you take by your mouth and they look yeah to taste.
Lakini ni mzuri kwa ulimi lakini ikiingia ni tamu.
There are things that you taste, but when those things land in your stomach, they will kill you.
Kwa washerati tunasemanga namna hii.
For those people who fornicate, they are like this.
Kila wakati dhambi ya kutoa mishipi na skirt.
The sins of removing your belt and skirts.
Inaonekana ni mzuri.
It looks marinda.
Kwa macho.
Oh, it looks very good on your eyes.
Ukienda pale kwa kona ba.
When you go on that kalumbandika kona.
Restaurant number fulani.
Restaurant fulani.
Kwa plan zenu za usiku usiku.
Yani when you are going in the night.
Ni mzuri.
It looks good.
Wakati mnatoana nguo huko ni mzuri tu.
When you are removing your clothes and you are doing it,
it looks good.
But listen.
Let me tell you something.
Wacha nikwambie.
Mwisho wake.
The end of
it. Ni kali sana.
It will be so dangerous.
Kama ugugu.
It will be like
inachoma sana.
It will be burning.
Hapo ndio unaona mtu mwingine sasa badala ya kukaa hivi amekaa hivi.
That's why you see instead of just staying nicely you see somebody
Simba Marara ameingia. Anaitwa AIDS.
The lion of destruction has come in called AIDS.
Sasa wakati ulikuwa unatembea sasa umeanza kuwa na mwili.
When you're walking nicely now you're walking like
hajuingi wewe uko na kifua.
Yeah,
bora ingie tu.
Yeah. When it enters, it is destruction.
So kuna vitu vingine unapenda penda ni mzuri.
There are things that you like.
Lakini mwisho.
But at the end. Jesus.
Tuachie hapa.
We are going to stop there.
So when you are renewed of your mind, you will be able to test or prove what is good.
Wakati mawazo yako yamebadilika, utaweza kujua kilicho bora ama si bora.
They might say I'm talking of my own.
Wanaweza sema ninazungumza mambo yangu.
Okay. And be not fashioned according to this world,
yes,
but be transformed by the renewing of your mind. And you may prove what is the good,
kilicho chema,
and acceptable,
na ambacho kinakubadilika,
perfect will of God,
na mapenzi thabiti ya Mungu.
Ama ulikuwa unataka waseme you may understand the acceptable will of God, the good will of God, and the perfect will of God. Wameunganisha pamoja alafu mwisho anakuambia ni nini wanasema.
They put everything together and they tell you
when you transform your mind,
when you renew your mind,
you will be able to discern and know,
utaweza kujua
what is good,
kilicho kizuri,
pleasing or acceptable,
kile ambacho kinakubalika,
and the perfect will,
na mapenzi thabiti ya Mungu.
Because God knows,
kwa sababu Mungu anajua,
you can do something good,
Mungu anajua unaweza fanya kitu
kizuri, but not right,
lakini si bora.
Nilikuwa nafikiri hapo watainua Yesu kidogo. For example, you can marry.
Kwa mfano, unaweza oa mtu.
Ni mzuri kwa nje lakini is not right.
Anaonekana ni mrembo na amependeza.
Siseme wewe, nimesema kwa mfano. Wewe umeoa mzuri.
Wewe umeoa mtu mzuri.
Bila ambaye anakufaa.
Wewe anakufaa huyo. Tuseme hatuzungumzi mtu yeyote hapa katizani.
Ule anataka kusikia ule.
Oh, Sister Lorraine wants to hear.
Yes.
I don't know what I'm going to do. Oh, she says this. You can marry somebody who looks good on the outside but inside is like not good.
You do something good but not right.
You can do something that is good, kitu bora ambacho si necessarily kizuri.
And you can do something pleasing but with a bad motive.
Na unaweza fanya kitu cha kumpendeza lakini motive yako ni mbaya.
But when you do something perfect,
but ukifanya kitu ambacho ni dhabiti,
it is blameless.
Hicho kitu hakina mawaa ama mawaa madoa doa. Amen.
So how do you discern these three wheels?
Sasa utaweza kujuaje haya mambo matatu?
By renewal of your mind.
Ni kwa kubadilisha mawazo.
Then you know when I'm coming in the church is something good.
Sasa ukijua kuja kanisani utajua kwamba kuja
when
kanisani
when I raise up my hand is something pleasing.
Nikiinua mikono yangu ni kitu ambacho kinafaa.
But it might not be perfect.
Lakini inaweza kuwa pengine haijapendeza ama
because you are looking for people.
Kwa sababu unaangalia watu.
That is why Jesus said.
Ndiposa Yesu akasema.
The conversation between a Samaritan woman and Jesus.
Unajua yale majadiliano kati ya Yesu na
between Samaria, which Samaritan do worship on this mountain?
Akamwambia sisi wa Samaria tunaabudu Mungu kwa mlima huu.
But you
lakini wewe
you are worshiping Jerusalem.
Nyinyi mnaabudu kule Yerusalemu.
And Jesus said.
Na Yesu akasema.
This matter is not irrelevant.
Unajua haya mambo tunajadiliana hata hayana maalumu yake.
Where you worship is not important.
Mahali unaabudu sio maana.
But why you worship is very important.
Lakini sababu ya wewe kuabudu ndio maana kitu ya maana.
Umetoka nyumbani umekuja hapa.
Eh, umetoka nyumbani you've come here.
Ndio unainua mikono.
You have come here lifting up your hands.
Imba.
You are even singing.
Lakini why?
Lakini kwa nini?
Ndio Mungu anaangalia.
The Lord is looking at the reason why you're doing it. The motive.
Are you getting?
Yeah.
Can you clap for Jesus if you're getting?
If you're getting, mpigie Yesu makofi.
Why you worship is very important.
Wakati unaabudu ni kitu cha maana sana.
That God need a perfect worship.
Na ndipo za Mungu anataka ibada ambayo ni kamilifu.
And he continues by saying God is a spirit.
Na anasema Mungu ni spirit.
And they that worship him must worship him in the spirit and the truth.
Mungu ni roho na walio wanamwabudu lazima wamwabudu kwa roho na kweli.
Endelea.
Continue Sister Lorraine.
I think it's 23. Ambaye inasema kwamba for God is seeking.
Kwamba Mungu anatafuta.
Ambia jirani yako Mungu anatafuta wanaye muabudu kihalisi.
God is seeking. God is looking.
Mungu anataka mwenye anaabudu Mungu.
God wants somebody who worships him.
God is seeking for men and women.
God is looking
for perfectly worshiping him.
Anatafuta wanawake na wanaume ambao wanamuabudu.
Those people who are not just coming.
Wale watu sio tu kuja.
But they are here because they need to worship.
Lakini wanakuja hapo kwa sababu kusudi lao ni kuabudu
Mungu. They know why God created them.
Wanajua Mungu aliwaumba kwa nini.
And they are now when doing so.
Na wakati wanafanya hivyo.
The altar becomes perfect.
You know the madhabahu yanakuwa ni safi.
Hallelujah.
Hallelujah.
The altar becomes perfect.
Yaani madhabahu yanakuwa ni ya kufaa.
And we come out from the empty pulpit.
Na tunakuja kutoka kwa pulpit ambao si kamilifu.
Where manipulation goes away and people start to worship God.
Wakati kuna mambo ya kidunia dunia ambayo yanaendelea na ibada kamilifu inaendelea.
Amen.
Amen.
Tumekubaliana? Ninawaambia kanisa hili ninapotoka hapa leo.
I am telling you this as I leave this church.
Hii ndio msamiati ninazungumza kila wakati.
Oh, I speak this every time.
Wewe kukuja kuomba hapa dada yangu ndugu yangu unajisaidia.
When you come here to pray my brother my sister you are helping yourself.
The time you unawachana na kitanda unakuja tu kulala hapa.
When you leave your bed and you're coming here and you're telling God help me.
Wewe unajisaidia. Wewe ndio uko na shida sio Mungu.
You are the one who has the problem not God.
Si nilikwambia msamia hata hapa when you go to bathroom you are the one helping yourself not your the bathroom. Si nilikwambia. Si unajua hiyo ni kweli bai.
Ukienda kwa choo wewe mwenyewe ndio una haja, si choo ina haja, wewe ndio uko na hiyo haja.
Have you seen the bathroom knocking your door that are you do you want me?
Ushaiona bathroom yako inakupisha mlango. Wewe umekaa sana sijakuona hapa.
It is you. When you are on the seat you just decide and go there.
Wewe ukiona haja unasema eh lazima
ni. Because you are helping yourself.
Kwa sababu unajisaidia.
So when you come here to pray and worship God.
Wewe ukikuja hapa kanisani unakupika hapa bathroom na unakuja kujisaidia.
You are not helping God.
Wewe usaidii Mungu? Hiyo ni msamiati mzuri pastor.
That is why I'm urging you by the mercies of God that come here.
Na ndio mimi na wasihini kwa rehema za Bwana. Njooni hapa.
The days we are living is evil.
Hizi siku ambazo tunaishi si ni siku hatari hata.
By doing so, we are now giving our body a living sacrifice.
Kwa kufanya hivyo tunatoa miili yetu kama dhabihu ambayo inaishi.
So that we may be renewed.
Ili tubadilishwe.
Hii mambo ya mwili hii itoke.
Yeah, this flesh fleshly things has to go.
Bwana asifiwe.
The Lord be praised.
Nilikuwa nimeanza kwa ile maneno.
Okay,
sasa imeenda.
Yeah, time is gone.
Lakini wacha niseme hili.
Let me say this as I conclude.
Utasoma kitabu cha Kutoka.
You read the book of Exodus.
Chapter 28.
Verse number 28.
From verse number 21 to 28 again.
From 21 to 28 again.
The Bible calls you a royal priesthood.
Biblia inakuita kuhani mkuu.
In another way, God is giving you responsibility.
Kwa njia nyingine, Bwana anakupatia responsibility ya kufanya.
Because
kwa sababu
the priests are taking responsibilities for people.
Kwa sababu unajua kazi ya kuhani ni kuchukua jukumu kwa niaba ya watu.
And also they represent.
Na wao vile vile
tribes
wana represent makabila
and clans.
Na clans.
That's why you saw when Aaron went there.
Ndiposa uliona wakati Aaron aliingia huko.
A priest place.
Alikuwa na baji
that was representing 12 tribes of Israel.
Ambayo ilikuwa na nyota za makabila 12 ya Israeli mbele ya Mungu.
Amen.
Amen.
You are the high priest of your house.
Wewe ndio kuhani mkuu wa nyumba yako.
Umekata?
Unanisikiliza?
You are a man that God is looking where you are.
Wewe ndio mtu Mungu anakuangalia mahali uliko.
Become please a high priest.
Tafadhali kuwa kuhani.
Kuhani walikuanga wanajua vile wanavaa.
Yeah,
the priest. Umeona pale?
Yeah, priest knew how they would
they were consecrated to God.
Walikuwa wametwaliwa na kuseparatiwa
na Holy men.
Watu ambao ni watakatifu.
Always they were giving holy sacrifice.
Kile wakati walikuwa wanatoa dhabihu zilizokubalika.
Become a holy man and a woman of God.
Wewe kuwa mwanaume mwanamke takatifu wa Mungu.
Nani wanataka tuende mbinguni?
How many of us want to go to heaven?
Mwambie ndugu yangu dada yangu kuwa hivyo.
Tell your brother your sister be it. Be that priest.
Tunataka tusimame chini.
We want to stand on our feet.
Pastor.
Hey, hey, continue. Yeah, whatever you want.
Leo ningependa niombe na watu.
Today I would like to pray for people. This is my last day.
Lakini singeomba na wewe kabla sijamaliza hii maneno.
But I cannot pray with you before I finish what I want to tell.
Nijizuie. Angalia jirani yako tena.
Look at your neighbor now.
Mwambie wewe ni mwana wa Mungu.
Tell them you are a child of God.
Lakini kuwa mwana wa Mungu.
But be a child of God.
Mungu anakuhitaji urudi kwake.
The Lord wants you to go back to him.
Kasumba na ujanja ikue kando.
You know things that are not worthy, let them be on the side. Sidelines.
Kila mtu wa Mungu anasimamianga upande wa Mungu.
Because everybody that is called by the Lord represents God.
Mungu anakuangalia, ako very concerned na wewe.
The Lord is so concerned about you.
Jiangalie kama uko na abomination wacha chana na hiyo vitu.
If you have things that you have carried with you, please discard those things.
Sijajua wewe ulikuwa umejikata kama tatu pole.
I didn't know that you had a tattoo. Either
lakini bado
uko
na nafasi mbele ya Mungu mwambie Mungu sikujua.
But you can tell the Lord, Lord, I didn't know about this.
Because when the mark comes, that is why in the Old Testament Mungu hakuwa anataka watu wakuwe na mark maana alijua huko juu mbele kwenye tunaenda itakuwa huko tena.
Yeah, the Lord, that's why the Lord didn't want us to put things on our bodies because you know in the future there will be marks.
The secret I'm giving you also is this.
Siri ambayo nawapatia ni hii.
And this one is very serious to especially women.
Na hii ni ya maalumu sana hasa kwa wamama.
Then are you there women?
Wa mama tuko hapa.
Be aware the devil is looking for you.
Mjue kwamba shetani anawanyemelea nyemelea.
Because in the beginning he used the women.
Because mwanzo aliwatumia wanawake.
And even the time of Sarah and Abraham he used to who?
Na hata wakati wa Ibrahim na Sara alitumia nani?
Ndio hawa Ishmaelites wamekuja.
No, ma Ishmaeli wamekuja hapa kwa sababu ya
mama ndiye alipeana two examples. We have stayed for so long, my dear sweetie, my dear honey.
You know, the Sarah anambia Abraham, sweetie, we have really stayed for a long time now.
This maid, please.
This maid that is our maid.
At least we may have somebody.
So that we can have a katoto.
And when Abraham said, okay.
So Abraham akasema, sitaki kusikasisha mama.
Ndio
utasema.
Ishmaelites.
Now you see how the Ishmaelites came.
They can... wanakula mbomu anakuja tukupasukia kwa kanisa.
They swallow a bomb and it come explodes in the church.
They are not afraid of dying.
They don't get scared of dying. They can even put a belt and explode themselves anywhere.
I see. So shetani paka kuanzia tu ile siku baada na watafuta
wama. Even be careful because even nowadays he is really looking for you women.
There is a factory of devil worshippers.
There's a factory kuna warehouse ya ma devil worshippers.
Everything that you women likes.
Kila kitu ambacho wanawake wanapenda.
They are there.
ziko hapo.
And very shiny.
Zinaonekana zina
very mara, good.
Zinaonekana ni nzuri.
Expensive.
Na zina bei kali.
And you because they are there for fulfilling their assignment.
Na kwa sababu ziko hapo ili kufulfill masharti yao.
Take your money and go buy.
Wewe unaenda uchukua pesa unanunua hizo vitu.
And then when you put on,
wakati unavaa hizo vitu,
you connect yourself.
Wewe unajiconnect na vitu hizo.
I'm giving you a secret that you cannot understand easily, but that is how it is. When you pray, God will open your eyes and see.
Naomba kwamba ukiomba Mungu ataweza kukuonyesha.
One day we went somewhere with somebody.
Siku moja tulienda mahali na mtu.
To buy a ring.
Tulikununua pete.
And then,
alafu,
surprisingly, he took a ring, but he didn't understand.
Yeah, akachukua tu pete na hakujiweza kujua. So, yani,
when
ring
I was
pete.
Watching at that ring,
nilipoangalia hiyo pete,
niliona hii ring imeandikwa 666.
Hii ring imeandikwa 666.
Na nikasema why 66 not even 11?
Ni kwa nini haikuwa kwa nini iko 66 na si moja moja moja?
Sasa wacha tufanye tu example kwa hii yako, si ndio?
Tufanye kwa
hii yako.
Na hii bling bling ya pastor.
Hii ni ngapi? 1 2 3 4 5.
Hii ni 5.
Mbona wasifanye 5 5?
Mbona wasifanye 5 5 kama
wafanya
ya pastor? Wafanye 6 6 6.
Inamaanisha shetani kuna kitu anatafuta sana.
Kuna kitu sana ananyemelea kwa
uchochezi. Na anajua akikamata mama.
Anajua kipata hapa kwa mama. Wewe
utaingia line.
Wewe utaingia line atakwambia unajua.
Mama wanajua kunyorosha wazee mzuri.
The women know how to deal with their
am
men.
Am I right, mama? Mama si mnajua vile mnasemanga tu na mambo inaingia.
So you know what you tell to
by
those
the way,
husbands?
Tuzungumze tu kweli.
See, let us talk the truth. See, that's true.
When you want something to your husband, you know how you do, okay? Am I right?
It's true. If a woman wants to get something from a man, he will.
You know how to play the game.
You know the games you can tell him.
Say, sasa ile kitu namna gani?
So you tell him, so what did you say about the thing?
Then the man will say, okay, let me see.
And the man will say, because he doesn't want you to be mad, he
say,
okay, I'll
do. So
that is true.
So unaingia tu box.
You'll get into the box. You find yourself, you've been taken
out. Wamama wazuri wanajua.
Women, they know.
Na wamama kama watakuwa transformed.
And when the ladies are transformed, the devils are in danger.
Eh? They don't know that.
Haya,
When the women become
wamama wakikuwa wamama,
the family will be safe.
Familia itakuwa safi.
Because most of the time children stays with women.
Because watoto, most of the times children are with the children.
Family will be safe.
Oh, watoto wana mama na family itakuwa ni sawa.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's what the enemy is looking for them.
Yeah, adui anawanyemelea
sana. So when you put on other things,
kwa hivyo mkijiweka mambo
tu, you connect yourself to the network of them.
Mnajali sana ni nini mnajiconnect nacho.
Wacha kwanza nikuambie watu wako hapa wanaota tu vitu fulani inakuja tu kwa usingizi.
Yeah, there are people who just dream and things come in the night.
Wako hapa hawawezi kukubali na tu.
Yeah, I know there are things that happen.
So you know that?
You know.
Because maybe you have connected yourself but you don't know.
Kwa sababu pengine wewe ulijishikanisha na vitu na hujui.
So anza kukua mtoto wa Mungu, kuwa selective.
Be selective, be choice, choose whatever.
One of the days when we were praying somewhere.